mwumva ni radio ijwi rya Amerika ifugira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda uyu ni mwanya w'agasaro kaburaga umwihariko w'ikiganiro muri isanga muri kumwe na Venuste Nshimiyimana. Nongeye kubaha ikaze kandi bashimira ko mukomeje kuba benshi mu kurikira ikiganiro agasaro kaburaga umugereka w'ikiganiro muri isanga. Buri cyumweru dufatana urunana tugafata mu mugongo ababyeyi babuze abana babo ariko ntibacike intege bagahora babashakisha. Hari abashakisha abavandimwe babo, hari n'abana nabo baba bashakisha ababyeyi babo. Mu kiganiro cyo ku cyumweru gishize mwumvise umudamu Aida Nyanzira utuye mu mujyi wa Kigali mu karere ka Nyarugenge umurenge wa Kimisagara akagari ka Kimisagara umudugudu wa Gaseke warangishaga abavandimwe be n'ababyara be bose hamwe bari 9 abo bana batanzwe n'ababyeyi babo ababajyanye i Burayi babizezaga ko bagiye kubashakira amashuri bakiga bakazitunga ndetse bakazanaramira n'imiryango yabo. Abo babyeyi batanze abana 10 umwe muri bo aza kwitaba Imana ariko yaramaze ku musore no kuvuga ko hasigaye 9 bari mu bihugu bibiri by'u Burayi ubufaransa n'ububiligi.
Agasaro kaburaga kabonetse.
Inkuru nziza kuri Aida Nyanzira wahamagaye ijwi rya Amerika shakisha abavandimwe be. Ni inkuru nziza kandi no kubabyeyi babo bana aribo nyirakwisanga Imakurata Uwimana Janvier na Itegekishatse Claire agasaro kambere kabonetse n'umukobwa wa Itegekishatse Claire yitwa France Donne atuye mu Bubiligi niwe waduhaye amakuru yabamye muri bene wabo avuga kubahawe ababyeyi mu buryo budasobanutse.
Hari ibintu byinshi byakozwe bidakurikije amategeko. Urugero nk'ababyara banjye Aurore na Eleonore bahawe umubyeyi wari ukiri ingaragu wa mu Faransa kubera ko bigeze gushaka nuko twandikirana ndetse nashakaga no kujya kubasura ariko ababyeyi banjye hano ntibabishakaga babiburizamo. Iyo banyandikiraga amabarwa barayajugunyaga. Uko biri kose bari mu Bufaransa byo ndabizi rwose.
Maze gutega amatwi France Donne nahamagaye umubyeyi we Itegekishatse Claire atuye mu karere ka Nyarugenge umurenge wa Kimisagara akagari ka Kimisagara mu mudugudu wa Nyamabuye ambwira uko yohereje abana be uhereye ku mukuru.
Ngiye nagiye nyine gushaka ubufasha bwo kugira ngo abone uko yajya agenda bamaze kukiba amaguru yombi ubwo ni umuntu nyine abashakisha kugira ngo arebe abamufasha nuko nyine njya gushakisha abantu bazigira barahambagira njyayo bajya kumusura barebye uko ameze bamushakira abaterankunga nuko bashatse abaterankunga rero abaterankunga bavuga ngo ntabwo kumufashiriza mu Rwanda byakunda ubwo nyine yabone ko yijya kukijya yari bigerageza nawe ubwe yakubwira uko bimeze ngiriro baramusaba baramujyana bamaze kumujyana nyine ngo ageze ibyo yanga byanze kurya.
Mbere y'uko agerayo avuye Gatagara umujyana i Masaka ninde wagusabye kumujyana i Masaka?
Njyewe ubwanjye ni njyewe wagiye i Masaka ubufasha kugira ngo bajye bamfasha kugera igihugu.
Ugeze i Masaka wavuganye nande?
Navuganye n'umubikira waho wahabaga.
Witwa nde?
Witwa Serge.
Hanyuma Edita yakwijeje iki?
Twagiye biraga ku mukuru neza Gatagara bamurebye baravuga ngo ntabwo bamufasha ngo byashoboka bamushakira umutera w'umuntu.
Ni uwo mubikira wamushatse?
Nabo nyine ni abo ngabo b'imanaka babashakaga. Ingume zikoshe kumushakira umutera w'umuntu rero barambwira ngo ibyo ari byo byose cyangwa bamusaba kugira ngo bamujyane bamufashe ari byo byose. Ugende asa n'umuntu ugiye kwinjira ngo amusabe Gatagara natwe tugirine uratubwira kugira ari yo neza kumine ujya kubaza ndetse wari inzira imwe kuri n'umuryango. Ubwo rero nyine baramujyanye abananiye baraza barabasaba bati tubona tunaniye tumugane bano kujya mu mugaru kandi yari ariyo neza nimubajyane muzahite mwongera mubahirwa amaze kumenyerera ubwo baze gutwara abandi basaza be babiri.
Hanyuma igihe abantu baje bakakubwira ngo duhe abandi bana bawe usigaranye kugira ngo tubajyane tujye kubarerana nuriya, ntabwo wigeze utekereza ngo uvuge uti aba bantu mpaye abana banjye babagiye kubakoresha iki? Ntabwo nk'umubyeyi nta kintu cyagukubise mu gatuza ngo uvuge uti aba bana banjye mbohereje?
Ni ko twabonaga nyine bari batubadufasha n'umwana nabo, kandi ngiye kubera uwo mwana ukuntu yari ameze, nabonaga ibindi bazitegerwa mu bica atubwira ko nta kibazo azahita abagabo.
Barakubwiye ngo bajyanye kumenyereza mukuru wabo, nibarangiza bazagaruka? Ibyo nibyo umubikira mama Edith yakubwiye?
Nyine barazaga bakatwigisha bakatubwira uko ibintu bimeze, kandi nawe warebe ubuzima ubayemo n'ukuntu uwo mwana yamvunaga, navuga no kugira ngo agaruke asabayeho neza azananditse asazafe adafite umuntu umutera ibihinga kubera n'ubuzima twari turimo natugena imiryango wacu ntiwawemeraga kwiga. Ubwo nanjye nari mfite abantu bazi ndagenda mbagisha inama, ndabwira nti nimeze aranyemerera, kandi abantu benshi icyo gihe yari ari bazize ubuzima bwacu yewe ariko nyine nyine abantu bari bahari kuba narabaje twitegeje gucyara gutya abangira inama, ariko ngo kugira ngo abana babo nabi ngo nsa n'uko ngiye kuko yari agoranye ari umwana ufite ikibazo nawe wari bagagenderaga hasi, ntabwo mazina yabo nari nyinshi kiramenya.
Ntabwo wigeze wibaza uti ababyeyi baje gutwara abana banjye b'abahungu Clement na Claude baturutse mu Bubiligi aho Francine arererwa, none abana banjye nabumvise mu Bufaransa? Ntabwo wigeze wibaza ukuntu bageze mu Bufaransa?
Nyine ibyo ngibyo uramubikira yatwerekaga inzira akatwereka ko ari byiza, ntabwo naje kumenya nyuma bimwe n'abandi bakunzi, ntabwo ibyo narimenye nyuma, ntabwo nari nigeze mbikurikirana mbere.
Ariko iyo mutanze abana icumi bakava mu muryango umwe, numvaga ari umuntu bagiriye impuhwe ugiye kubarerera abana mwebwe mugasigara muri aho ngaho mugamuti twarabyaye twabonye umuntu turerera, cyangwa se mwumvaga ari nk'umuntu yenda ufite impuhwe za bihehe, ntabwo mugeze mutekereza icyo kintu ko ishobora kuba ari bihehe igiye kubarerera abana?
Nyine twebwe kubera n'ukuntu mbere bajyaga bafasha bari aho ngaho za kabwe hose, ndabwiye ntitwabitekerezeho twavuga ko ari impuhwe. Nyine twavuga ko ari impuhwe twari tuzi ko ibyo babikora muri ubwo buryo, nubwo nyine hagati aho n'intambara hakikari ikazamo itumenya amakuru, ariko ntabwo twari tuzi ko babagirira ubugome bwose.
Wigeze umenya uko umukobwa wawe bamufataga abo biyitaga ko ari ababyeyi be cyangwa abaterankunga?
Nanyigezaga nande se ko wari kubimfa wari kubimfashamo yagiye ampunga simbo niko ivugana, ntabyo namenye nyuma.
Urashaka kuvuga mama Edita? Yaraguhungaga ntaguha amakuru y'abana kandi ari we wabajyanye?
Nyuma nyine yajya guhinduka aba mubi nyiberwa impamvu.
Ubuse iyo ushaka kuvugana n'umukobwa wawe Francine uba ubitewe n'iki? Nyuma y'imyaka yose urashaka kumubwira ko umukunda, urashaka kumubwira ko umukumbuye, urashaka kumubwira iki?
Ngewe nyine kubera ko yigeze gutuma haba abantu nibo baje baramudushikariza turavugana tuge n'utwereke ko bakibaho, ubwo ngubwo nyine nabo nyuma yaho baza gukora ibintu bitari byiza, ndangije umwana wabaye musaza ngiye simba nzi kuvugana nawe, none umwana musaza we bavugana nabi umwana wundi gutyo amfite kandi ubona ashaka kujya avugana nabo arabyanga. None se baradusinyishaga kuri komine twari tuzi ibyo aribyo tuvuga aribyo bitaga resepasi, nibyo bintu twari tuzi ibindi ntabwo tubizi.
Mwasinye resepasi?
Urabizi iyo umuntu ajya kugenda abanza gushaka ibyangombwa nibyo twari tuzi, ibindi byose ntabyo tuzi. Yensina nize ibyo bamwereshaga nabyo nari nzi, nasoze ibyo bambwiraga.
Barakubwiraga bati sinya aha ugasinya aha?
Nyine njyewe ntabwo ibindi nari nzi.
Ntabwo uzi gusoma no kwandika?
Ntabwo nzi rwose sinzi. Muri make yo ku buzima nabanye n'uwo mwana nkajya mujyanira akagari ki byari ibintu byaranejeje umutwe, yaguca inshuro nyingiriza ngira ngo nabone uko ajya kwiga ngo mu buzima nk'ubwo abandi, nanga ko yicara ngo mbese ubona babaye ibyo bintu bibereyemo
muri isanga. Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika.
Twagerageje gushaka uwo mubikira mama Edita wafashaga abana bafite ababyeyi batishoboye akabashakira abandi babyeyi mu bihugu by'Uburayi. Twahamagaye mu kigo cy'ababikira baba Palotini bari Masaka, bakaba bari bahari mbere y'umwaka w'igihumbi 1994 dusanga atagihari. Hano ndagira ngo mbashimire cyane amakuru baduhaye. Twashoboye rero kumenya igihugu arimo ari muri Afurika, ndetse twamenye n'igihugu arimo. Turacyamushaka kugira ngo adufashe kumenya neza uko abana bagiye bashakirwa abo bitaga abaterankunga cyangwa se ababyeyi babarera n'amategeko yakurikizwaga. France Donne avuga ko ukuntu bavanywe ku babyeyi na n'ubu atarabyumva, kandi yari afite ababyeyi akunda, ukuntu bahatuye guhindura amazina ndetse musaza we bikamuviramo kubura ubuzima.
Kuri njye nta gisobanuro ndabona, kuko iyo uhageze niho bakubwira ngo dore uyu ni papa wawe, uyu ni mama wawe. Ariko jyewe nari mfite mama, nari mfite umuryango. Ku bana nkanjye bahawe ababyeyi dufite imyaka 8 n'igice, tuba tuzi amazina yacu n'imyaka yacu, tuba tuzi ibintu byinshi. Ariko tukagomba kubaho mu kinyoma, abantu bakubwira ko ababyeyi bawe bakwanze kubera ko ufite ubumuga, nyamara atari byo. Ugasanga turiyubaka dushingiye ku kinyoma. Njye nari mfite umuryango wanjye, mfite babyara banjye na basaza banjye, nari mfite izina ryanjye kubera ko nanze ko barihindura. Ariko basaza banjye bari mu Bufaransa. Hari Filipo, nzi ko Emmanuel yitwa Claude, icyo cyamuteye ihahamuka riramuhitana.
Agasaro kaburaga. Mukomeje kumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi cy'Ikinyarwanda. Uyu ni umwanya w'ikiganiro Agasaro kaburaga, umugereka w'ikiganiro muri isanga. Itegeko ishatse Claire ese wenyine watanze abana, muvandimwe wenyine ku isanga Imakurata uzwi ku izina rya Fatuma utuye mu karere ka Nyarugenge mu murenge wa Kimisagara mu mujyi wa Kigali, yabwiye ijwi rya Amerika ko abana bose yohereje Burayi ari uko byagenze.
Hari uwitwa Isimana Antoine, ariko amazina ayidanduva yagusobanuriye arayo ntibuka ko nabonye barabivangavanze.
Kwari Mukeshimana Antoine, hakaba nande wundi
na Niragire, irindi rye ntabwo njya nshobora kurivuga, n'uwitwa Ingabiragata. Ariko nashaka kukubwira no ku bandi bana ko abana benshi bagiye bampagurikiraho, ninjye wabareraga mu rugo kwa papa wanjye, ninjye wari ufite ubwenge butekereza.
Mbwira rero.
Kuko nari ndi mu rugo nyine, nari naratandukanye na papa w'abo bana. Mukuru wanjye ahita apfa adusigira abana bane, ninjye barebaga. Abo bana bane, babiri bakuru babo nari narabashyingiye baje gupfa, bose narabashyinguye. Abo nohereje hanze ni harimo bahagurukiye ku muryango wanjye nyine na papa wanjye witwaga Stefano Butorano. Ni ukuvuga ngo harimo Mukamasabo, bakunze no kubana n'ubonira, harimo wabanagana nihagiye, harimo n'uwitwa nyina w'umuntu.
Nyina w'umuntu yitwa Neline. Hanyuma Niragire yitwa Aurore.
Yego.
Hanyuma Mukamasabo yitwa Eleonore.
Eleonore, yes.
Okay. Abo ni batatu. Abandi
ni abavandimwe bari mu bo bita Simbe Tiene, niko numvise. Simbe Tiene ari umuvandimwe wanjye uri Muhanga, bose baregwaga mu rugo rumwe. Nabuze amashuri ariko ndwanira ko abana banjye bakwiga, ari nacyo cyatumye nabo bagenda, ko nanjye natangije amashuri kubera ubushobozi buke ababyeyi banjye bari bafite banjyanye ku kigo kure sinize, ariko yanize mba mbona yari ashoboye kungirira umumaro.
None se mbwira rero, mbwira tuganire ikibazo cy'abano bana uko bagiye ari icumi. Hari umwe wavuyemo nyakwigendera Claude. Nagira ngo unsobanurire ninde waje ku kubashaka mu rugo ninde wakubwiye ati bano bana bampe mbajyane
mu kugenda kwabo nukuvuga ngo byari nk'ubufasha biturutse no ku makomine kuri komine y'iwacu nayo ndabikubwiraho burugumesitiri kuko nge nawe nanze ko banagenda ariko habanje hagenda ufite ubumuga Francine Francine agezeyo kubera yari agize amaguru yombi yagiye nko mu rwego rwo kujya ngo wenda bashobore ko bamusuva bamuvure ko yageze bahita bamuca amaguru utuguru twe twari tw'ubumugayo ukuntu utashobora uburyo yari yaravutsemo noneho akigerayo ashobora kuvuga ati njyewe nsize abavandimwe kandi abavandimwe nsize mama ntazabashobora numva nakwitarana n'abavandimwe banjye tukabona uburyo dukomezanya urugendo nyine rwo kurera Francine niwe wabanje kugenda abisaba biba ngombwa yuko agezeyo atumiza abavandimwe be nari mpari ibyo byose narabirebaga
hanyuma se abana iyo bagendaga mwabahaga ababikira mwabahaga umuntu wo mu kigo cy'amasaka mwabahaga nde nyirizina ninde muntu wibuka wajyanye abana banyu
uwo nibuka hazaga hazaga abazungu nyine bari kumwe n'ababikira ariko cyane cyane akaza abantu bakoraga muri icyo kigo harimo abitwaga bajani harimo n'uwitwaga Lisa yarapfuye bamwishyize muri jenoside uko amakuru yampaye numvise ko uwo nabonaga neza yari umukobwa witwaga Lisa ariko Lisa baramwishe yapfuye muri jenoside niwe nari nkunze kubona aza mu bintu by'abana
uwo Jeanne ni Jeanne gusa cyangwa ni Marie Jeanne
ndumva ari Marie Jeanne kuko aruhagurukanye nimba ari we Jeanne aruhagurukanye n'umwana wanjye n'umwana umwe wivanjye witwa Ingabire ndumva yahagurukanye n'uwo Jeanne basaba ko baragendanye hari
Hanyuma se iyo babatwaraga bababwiraga ko bagiye kubashakira amashuri kugira ngo bige kurakora abantu babakene bakavuga ati tugiye kubaho ubuzima bwiza cyangwa se babaga bagiye kubashakira abandi babyeyi
mu by'ukuri ukuntu wenda nabyumvaga kuko nge naburanye kuri komine y'iwacu Nyamabuye naburanye na burugumesitiri kuko bagiraga basiya naramubajije burugumesitiri aba bana bagiye nk'iki burugumesitiri arambye gatoma asubiye arapfuye arambye ati wowe urabona ko ufite umuryango munini kandi nta kazi ugira ko kurera reka abana bagende bajye kwiga babone ubuzima bwiza babone ubuzima bwiza bazagira igihugu akamaro kandi nabo bazagira akamaro abana bagiye nko kwiga no kugira ngo babasoze
nagira ngo nkubwire ko abana banyu bagiye i Burayi bahabwa abandi babyeyi babarera babareze neno mpamvu bahinduye amazina ku buryo bafite ababyeyi babiri nubwo bwose remera ko muri ababyeyi babo ariko bafite n'ababyeyi babareze kandi bababwiye yuko mwababahaye mutabakunda ibi ngibyo nibyo muza kumva mu butumwa bwa Francine
rero umva mubwire ibi yo kuvuga ngo twabahaye tutabakunda mu by'ukuri narize nubwo ntarangije secondaire ntabwo jyewe nubabondera ndi umubyeyi rwose byabaye nk'ibintu byo kuvuga ngo twabatanze tutabakunze none si ubwo ngubwo ko twebwe ababyeyi batureze tugakura twari kunanirwa kurera abacu ntabwo ari uko byari bimeze ni ukuri n'ikintu gitangaza ni uko mwejo bundi nagiye kumva numva nk'uwo wagiye nyuma wa Ngabo Nziza uwo nguwo yaraje abwira se yuko ngo abantu bababeshya ngo ababyeyi babo barapfuye ntibariho uriyo mpamvu batihutira gutaha mu Rwanda
bahagurukiraga mu kigo cy'imfubyi cy'i Masaka si byo wambwiye none iyo ufasha abana bawe uri umubyeyi ukabajyana mu kigo cy'imfubyi kugira ngo bahagurukire bajya hande ni ukuvuga yuko wiyambuye icyo cyubahiro cy'umubyeyi urabatanze abana nta babyeyi bagifite bahindutse imfubyi kuva muri icyo kigo cy'imfubyi bagahabwa abandi babyeyi bazabarera wowe nk'umubyeyi Fatuma
karame
nk'umubyeyi igihe wafashe abana bawe ukabajyana muri orfelina y'i Masaka wumvise yuko abana bawe ubivanyeho kugira ngo bazarerwe n'abandi babyeyi nibyo
njyewe reka mubwire ukuntu numvaga byari bimeze ntago ari byo kuvuga ngo nari mbikwiye kuko nari nkiri mutoya urumva ntago twari kuvuga ngo umuntu ngo abikuyeho bavuga ko ari ubufasha bashobora kuba bafasha abana agiye nk'imfubyi ntabwo byari kuvuga ngo bagiye nk'imfubyi yaba ari kugenda nk'imfubyi njye ntabwo mbara abatutsi
Agasaro Kaburaga.
Agasaro Kaburaga. Icyo ijwi rya Amerika yamenye nuko nubwo ababyeyi bareraga Francine ariwe France Donne bagiye mu Rwanda bakazana abandi bavandimwe be batatu bavuga ko baje kumumara irungu ntabwo barerewe mu Bubiligi ahubwo barerewe mu Bufaransa. Francine avuga ko yamaze imyaka ibiri yaranze kuvuga igifaransa kubera ko atashakaga kuhaba nyamara bavuye kuzana basaza be bamubwiye ko nyina atabakunda.
Bagiye kumushaka ariko bambwiye ko igihe bageraga muri Afrika mama yabahaye musaza wanjye nyamara nibo bari bagiye kumushaka kugira ngo nshobore kuhaguma kubera ko ntabishakaga.
Ntibabwiye mama wawe ko washakaga kwigendera?
Oya, dikata, ntabwo bajya babigisha ukuri. Bavuye muri Afrika barambwiye ngo mama ntankunda, ngo ntakunda musaza wanjye. Ngo n'ikimenyimenyi yamuduhaye. Kubera ko kugeza ahageze nari naranze kuvuga igifaransa.
Ah, wari waranze no kwiga ururimi?
Ah, oui, moi j'ai mis 2-3 ans.
Nibyo rwose, njyewe namaze imyaka 2-3 ntaravuga igifaransa. Sinabishakaga kubera ko iyo uhageze ukabona ukuntu bakubita abana nanjye bankubitaga inshyi ukabona aho bafata umutwe w'umwana bakamwubika muri wese byari biteye ubwoba.
Agasaro Kaburaga. Nabyumvise ko aba babyeyi atari bo bonyine bohereje abana i Burayi. Hari undi mubyeyi Louis Ngabunziza wavuzwe mu kiganiro byatumye ijwi rya Amerika imushaka kugira ngo twumve ko atari urw'umwe. Twaramubonye atuye mu murenge wa Shyogwe, akagari ka Kinini, akarere ka Muhanga. Yatubwiye icyatumye atanga abana be yari amaze gupfakara.
Nyina wabo yari amaze kwitaba Imana muri 1991. Muri 1991 niho bagendeye. Bo noneho nyina wabo amaze kwitaba Imana nifashisha ibigo by'imfubyi kubera ko yari amfite akana kakiri gatoya k'uruhinja kari kamaze iminsi 9 kavutse. Nako kariho karibura yakamaze gukura. Niba rwose nibugira ngo amakuru asobanuye. Ushaka kumenya mbere?
Yego.
Ntabwo bagiye Buraya ku bundi buryo, bagiye Buraya ku buryo mu kigo cy'imfubyi. Nyuma babona abaterankunga yo kumfasha kubera ko ari ntaho nari nsigaye. Mbega urazi iyo umuntu yagize ikibazo yapfakaye aba ari mu bintu birebire cyane.
Birumvikana.
Nyuma babona abagira neza bemera kubarera. Mbega niko navuga.
Icyo gihe bagiye ari bangahe?
Babanje kugenda umutoya. Umutoya agezeyo mbega ni nka we wabaye umuvugizi wa bakuru be.
Hanyuma baragaruka bakwaka abandi.
Ubwo bagarutse muri icyo kigo bari barimo, mbabwira ikibazo mfite mbega cy'uko nta bushobozi mfite ko urumva abana batanu kandi bakiri batoya. Ubwo aba bagira neza bari bajyanye ngo mutoya barambwira bati tugiye kugushakira abandi baterankunga bashobora kuza kugutwarira naho ngabo tumufashe kukurerera. Nuko uko byagenze mbega nta kundi kundi nta zindi mpamvu.
Abana bawe uko ari batanu bajya kurererwa i Burayi. Icyo kigo wabajyanyemo cyo mu Rwanda ni kihe? Cyari kiramagana he?
Cyari kiri i Masaka.
None se kugira ngo ufashwe n'abantu bari i Masaka ya Kigali wari utuye Shyogwe ya Muhanga ya Gitarama ya kera, aho ngaho za Kabgayi, za Nyanza, za Gatagara, hari za Orufuri na hari ibigo bifasha imfubyi, kubera iki byagenze gute kugira ngo ufashwe n'ikigo kiri i Kigali?
Kugira ngo mfashwe n'ikigo cyari i Kigali ni uko nari umunyabukorikori mbaza biriya by'amashusho by'imitako mbega mpaza mbega njya gucuruzayo imitako. ngo nyine ibyo bibaye ntitangira kuyambaza kubera ko hari mazi najyaga gucuruza imitako mbega.
Wakiriwe nande ugezeyo? Ni umubikira, ni umukobwa, ni umuzungu, ni umwirabura? Wakiriwe nande ugezeyo?
Hari umuzungu nakunda gucuruza ibibazo.
Hanyuma mama Editha ntabwo wigeze uhura nawe?
Umwirabura hashize iminsi myinshi ntabwo mbyibuka.
None se wigeze ujya kuri komini urababwira uti ndapfakaye abana ngiye kubatanga bana burya ni aba leta utabana ngiye kubatanga nabonye abantu bazamfasha kubarera?
Yogeti icyo kigo nicyo umubikira niwe wabimfashijemo uwayoboraga nk'umuzungu.
Nabigufashijemo ariko ntabwo wigeze ujya kuri komini ngo usinye urupapuro uvuge uti abana ndabatanze?
Umutoya niwe bansabye bati uramuduha tuzamurere namara gukura tuzamukugarura cyangwa nawe azagufashe mu bundi buryo. Amaze kugerayo umuyoboke niwe yafashe umwanzuro ati ndabona n'abo bandi nkwiye kumushakira abaterankunga, tubyumvikanaho nta kibazo rwose.
Mubyumvikanyeho n'abo bana batanu urabamushyira nabo urabamuhereza arabajyana?
Oya, bagiye bashaka abaterankunga mu byiciro. Babajyanye n'umunyago, bagiye bashaka abaterankunga.
Ariko wowe nta hantu na hamwe wigeze usinya urupapuro uti mbahaye abana banjye muzabanderere? Abana bamaze kugera i Burayi barakwandikiraga bakakubwira amakuru yabo ukabona utubaruwa tw'abana bagusuhuza? Ubu bamaze gukura ni bakuru, mbese muracyafitanye umubano mwiza? Murandikirana baragusura?
Baranshobora rwose.
Uko ari batanu? Uko ari batanu bose baragusuye?
Baranshobora, turavugana.
Abaje mu Rwanda ni bangahe?
Umwe niwe waje ariko bagenzi be barumuna be bamutumye. Ariko yaje mu buryo bwo kureba uko mu Rwanda hameze, ansezeranya yuko bagiye kubwira abandi ko abona mu Rwanda ari amahoro, bagiye kugashaka ukuntu baza konsora, bagiye kuza yitorona isitera.
Agasaro ka Buraga.
Aba babyeyi bose icyo bahurizaho ni uko hari umuntu wabashishikarizaga kohereza abana babo i Burayi. Niba hari umuturanyi wawe uzi wohereje abana i Burayi, yabwiwe ko bagiye kwiga atari uguhabwa abandi babyeyi, dusangize ayo makuru. Undi mubyeyi nawe watanze umwana umwe muri bariye icyenda ni Uwimana Janvier utuye mu kagari ka Kinini, umurenge wa Cyogwe, akarere ka Muhanga, intara ya Majyepfo. Umwana we Simbi Etienne nawe yamwohereje i Burayi muri za 90. Simbi Etienne ari mu Bufaransa, umubyeyi we aratubwira uko batandukanye.
Batandukanye ndetse hagati muri Jenoside 92 gutyo niho twatandukanye.
Mutandukanye wa byagenze gute, wamuragije nde, niki wibuka?
Nyine kumuragiza ni umanseri witwaga Feridite. Niwe mbese waje arabatwara, amaze kubatwara aragenda abacisha mu kigo cy'Imasaka. Abariho abari hanyuma barangije mbese mu Rwanda mu bibazo byari byahabaye bigejejemo hagati, bakajya baza kubatwara abana nyine babashimisha kugira ngo babice,
kugira ngo
hanyuma bigende nyine bazaga kubashimuta. Umubikira mwabonye ko abana barimo kuza babatwara, ahita mbese abacikisha n'ababariraga bose, bose barabajyana. Bamaze rero ubwo kubajyana, nyuma tukajya tubona udufoto twabo ndumva ida ifoto yaranayikweretse usibye ko n'ibindi bimwe byagiye mbese bibura gutyo kubera ibibazo byinshi umuntu yagiye ahura nabyo nuko ubwo rero nyuma yaje mbese kugira neza turaburana tuyoberwa amakuru
nagerageje kureba ku ifoto Aide yampaye ntago nashoboye kumenya Simbi kubera ko yari mu bana benshi nabonye abana bavuye i Masaka yari mutoya abana bavuye i Masaka narababonye ku itariki ya 13 ku kibuga cy'indege bajya kwinjira mu ndege bagana i Nairobi no mu Faransa n'abandi bagiye mu Butaliyani bari bavuye za Ririma i Nairobi abo bana narababonye nabwo nagerageje kureba ku ifoto ariko ntabwo nshobora kumenya uwo ari we kereka nimara kubona ifoto ye ari mukuru niho nzashobora kumenya ariko abana bari bavuye muri izo za rufurima zitandukanye bavuye mu Rwanda ku itariki ya 14 benshi narababonye najyanye nabo ariko nagira ngo umbwire mbere ko wari utuye igitarama ariyo Muhanga y'ubu uwo seregita yakugezeho ate niba yari ari Masaka yaje gushaka abana b'igitarama gute kujya atahereye Kigali
nyine byatewe hari abana nanone bari abamukuru wanjye ndetse wapfuye na papa wabo arapfa amaze gupfa mbese abo ngabo bose nibo batumye n'abandi bamwe miryango bagenda hamwe mbe abo bana ibiciro bibiri aba bene nyina Francina hamwe n'abo ngabo nibo batumye abacu nyine nanone bagenda gutyo bavuga ati reka bajye kwiga niba bamara kujya kwiga bamenye ubumenyi bazabazamure wenda bazamure n'igihugu cyabo ubwo iyo birangije abana turavuga ati aho kugira ngo turabona ko n'ibihe bitameze neza reka tubarekure nyine bagende bige wenda tuzaba tukiriho abana bazamenye nabo bazamenye wenda imiryango na cyangwa nabo bimenye ubwo abana bagenda gutyo nyine
ariko ntabwo bababwiye yuko bagiye kubaha abandi babyeyi bari bababwiye ko babohereje kujya kwiga
nta babyeyi bari bavuze ko bazaba
ntabwo mwigeze mumenya yuko bagiye guhabwa umubyeyi mushya ukurera kubera ko nta wundi mubyeyi ufite
nawe yatwebwe bazaga kubandika basa nk'aho mbese ntuzi compassion z'ubu basaga ngo ari nka compassion mbese bakavuga ati barabatwara wenda wenda nibabona n'abatyankunga ku mugani ntababashe ariko twebwe ibyo ngibyo ntabwo twigeze ibyo dusinyira
uwo mubikira seregita yari umuzungu yari umwirabura yari iki
yari umuzungu w'umutaliyani
mwari muzi ko bazaguma i Masaka cyangwa mwari muzi ko bazahava bakayoherezwa mu mahanga
nyoneze ko batubwiraga ko abana bashaka ko biga bakamenya ubwo twari tuzi ko bashobora kubajyana mu mahanga ntabwo ibyo ngibyo rwose twari tubizi twari tuzi ko wenda bazabagumana i Masaka bakabashyira mu mashuri nk'uko muri iyi minsi ya none babashyiramo gutyo bakiga
ibyo kujya i Burayi ntabwo mwari mubizi
ntabwo twari tuzi rwose ubwo urumva ko byaje nyuma babonye ko abana barimo kugenda babatwara babashimuta
kuva icyo gihe kuva muri 1994 nta kandi gakuru kasimbi wongeye kumenya
nta kandi gakuru rwose twaragiye n'icyo gihe twaranashakishije tujya muri Kuruwaruje ariko Kuruwaruje yari Muhanga hariya bugufi n'akarere tujya no mu Wabikira b'Ikibingo za Ruhango ahose mbese tukabona nta kigenda nyine turabyihorera turicara
nta kintu bashoboye kugufasha kugira ngo bakubwire aho umwana wawe ari
nta kintu bamfashije rwose kuko bamwe bari baranigendeye nabo
nta nubwo bashoboye kukubwira aho seredita aherereye Simbi Etienne mbere y'uko yitwa Simbi Etienne yitwaga nde
yitwaga Simbi rwose noneho Etienne nibyo bana babatirije bari bose i Masaka
bababatirije i Masaka
nibyo babahaye bari Masaka banga ko bagenda mbese nta zina rindi bafite
ni ukuvuga ko iyo bageraga i Masaka mbere y'uko boherezwa i Burayi barabanzaga bakabatizwa
babahaga amazina
ni ryari mwamenye yuko abana babanza kubatizwa mbere yo koherezwa i Burayi
nyine abana bageragayo babona bafite izina rimwe ngo bagahita babatizwa
Simbi yamaze kubatizwa warabimenye ko yabatijwe
narabimenye rwose none iryo zina nyine twahise tubimenya ko bamubatije nyine
mubo wibuka babareraga nk'umwe cyangwa babiri ninde
hari uwitwaga Jeanne ariko irindi zina rye ntabwo ndizi kandi uwo Jeanne nawe barajyanye bajyanye hanze yari umumama munini gutya ntiyari mama ntiyari umukobwa munini rwose w'imibiri yombi
Murisanga ni ikiganiro cy'izwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika.
Abo bana bavuye mu kigo cy'imfubyi cya Masaka hafi mu rwa mukuru w'u Rwanda Kigali barukuwe n'abasirikare b'ababiri ku itariki ya 13 z'ukwezi kwa kane umwaka w'1994 ku gicamunsi. Aya makuru tuyakesha Minuar yari ifite abakozi ku kibuga cy'indege n'ingabo z'Ububiligi. Ku mugoroba niho bagejejwe ku kibuga cy'indege Kanombe hita berekeza i Nairobi mu ndege ya gisirikare muri Kenya bashyizwe mu ndege ya Sabe nageze i Buruseli mu gitondo. Abo bana kimwe n'abari bavuye isake mu kigo cyitwa Les Eritrines boherejwe mu bitaro bya gisirikare birahitwa Nedehoverembeck hafi ya Buruseli umurwa mukuru w'Ububiligi. Ibi biragaragara muri raporo yakozwe na Georges Selis wayoboraga ishyirahamwe Les Eritrines akaba ari nawe wasabye leta y'Ububiligi ko abasirikare bayo bajya kuramira abana b'impfubyi barisake. Baje kuhava bamwe boherezwa mu Bufaransa abandi bahabwa ababyeyi mu Bubiligi. Muri abo bana harimo Lucie Ingabire ariko nk'uko bikunze kugenda ku bana bahinduriwe we amazina n'amateka ntibyoroshye kumubwira ko afite umuvandimwe we yarabwiwe ko nta wagira cyangwa se yarahawe abandi. Thierry Hitimana avuga ko bavukana yamwandikiye ibaruwa n'ugiye kuyimusomera
ku 27 mata 2021 akarere ka Muhanga umurenge wa Nyamabuye. Kumuvandimwe wanjye nkunda cyane Ingabire impamvu ukumenyesha ko ndi kugushakisha na musaza wawe. Muvandimwe wanjye Ingabire Rukiya wandikiye ngira ngo umubwire ko ufite akababaro kenshi ko kutakubona, mfite icyizere cy'uko kiriho. Muvandimwe, hashize imyaka 30 ngushakisha ntako ntagize kugira ngo umenye amakuru yawe ndetse no kumenya uko ubayeho yo mu mahanga. Mu by'ukuri muvandimwe wanjye mbabajwe cyane no kutakubona kuko badutandukanyije kera mu kintu kimwe 1990 ubwo mama yari amaze gupfa. Mukecuru wacu ari we witwaga Nyiramata Mesteri yaje kukujyana mu rugo iwe ko nta handi twari bwerekeze. Umubyeyi wacu witwaga Mukasango Marita amaze gupfa nibwo bakujyanye Kibinga ko mu gihe yabitsinda ubu ni mu karere ka Nyanza arakurera. Maze yaje kubona ko nta bushobozi yari afite kuko icyo gihe yari afite abana 9 nawe urimo. Maze nibwo yigiriye inama yo kugushakira muterankunga wazakorera ugakura kugira ngo nawe uzibesheho cyane ko yari amaze kubona ko tubaye ipfubyi tudafite kirengera. Nibwo yaje kukujyana i Gatagara harererwaga abana bamugaye icyo gihe ndetse n'ubu maza gushyikiriza umusosiyare witwaga Madamu Umurerwa Marie Mambre. Icyo gihe uwo musosiyare yakiraga aba hose yaba ari abamugaye ndetse n'abazima batishoboye. Ubwo Nyiramatama yaje kugutanga maze hashize igihe kingana n'ukwezi aza kumva nk'uko bakujyanye mu mahanga. Wowe wari umwana muto cyane kuko wari utaragera n'imyaka 5 icyo gihe yabonaga makuru yawe ariko nyuma bigeze mu 1993 mu mpera z'uwo mwaka ntiyongera kubona amakuru yawe. Nibwo mu Rwanda habaye Jenoside ibintu byose birabura ntiyongera kubona amakuru yawe. Nanjye naje kurerwa mu kigo cy'ifupfubyi bita Home Dr. Bosco do Cyotamakara kijyanyemo na musaza wa mama. Icyo gihe byaragoye kubyakira kuko natekerezaga ko gusize mu muvandimwe wanjye. Naje kuhava ntangira kugushakisha ariko kubera ko nari muto cyane icyo gihe byaragoye cyane. yibaza uburyo byakubona bikanyobera cyane ko ari wowe nari nsigaranye. Nanone naje gushaka mukuru wanjye ari nawe musaza wawe witwaga Rukundo Yves, ariko nawe ntabwo byigeze bishoboka kuko navuye mu Orufere nasanga nawe yarapfuye. Murabona ababaza ndetse mbura naho bamushyinguye biranyobera. Nabyo biranga ntabwo mu by'ukuri nacitse intege kuko narakomeje gushakisha nifashishije ikigo cya Gatagara kuko ariho umukecuru yakugejeje, naho baraduhakanira ko ntabyo bazi ndetse babwira ko uwo mwana batamuzi. Asenze Imana cyane kugira ngo imishurire aho bakujyanye, maze abantu bari bazi situwasiyo yaberaga i Gatagara babwira ko bakujyanye muri Belgique hamwe n'abandi bana harimo n'umuturanyi bitaga Kamunazi Mariseline. Mwembi byaratugoye kugira ngo tubashe tubashake kuko nta makuru yayo twari dufite. Mu by'ukuri bavandimwe nibirebire cyane ko ubu nandikiye ibaruwa bya ndenze kuko nari nabuze n'aho mbera kuko mfite agahinda ko kutakubona. Byibuze ngo menye ko umuryango wawe bamwe na bamwe bakiriho abandi barapfuye. Reba kanyogokuru wawe yarapfuye mu mezi abiri ashize. Muvandimwe, nkimara kureba iyi baruwa wamwandikiye, niba ukiriho unyumva uzihutira kusubiza kugira ngo umutima wanjye utuze kandi ahize umuhigo kuko nzakubona ndashima Imana yo mu ijuru. Ni wowe usigaranye rero, ufashe uboneke kuko ndagukumbuye. Nubwo ibyakurangaga byahindutse byose, ariko ufite icyizere ko uzagaruka. Ndagukunda cyane mushiki wanjye, kandi na mukecuru aragukundaga cyane. Ndagusabye winderera niba uhari. Sinarangiza ntashimiye abagize uruhare rukomeye mu buzima bwanjye kugira ngo ubamenye, nawe uzabashime. Ndashimira abo Don Bosco Docho Tamakara, ndashimira cyane umudamu witwa Felicite ukora mu karere ka Nyanza mu kigo cy'ubutaka, ndetse na Ruhinda Ben wo muri New Generation Huye n'aba New Generation bose bihuye ndetse n'ab'i Kigali. Mwarakoze cyane ku buzima, ndabashimiye cyane. By'umwihariko ndashima Ijwi rya Amerika, namwe mwakoze akazi katoroshye cyane cyane cyane. Venuste shimye Imana witanga cyane, Imana iguhe umugisha utagabanyije. Icyo nakwifuriza ndetse nawe mufatanya kudufasha, mbaye mbashimiye cyane. Muvandimwe wanjye, niba uhari nawe ugera amahoro y'Imana. Imana nziye.
Thierry Hitimana, ndagushimye kandi ndagukomeza. Ndashimira kandi Minisitiri w'Ingabo w'Ububiligi Ludivine Dodondeur ukomeje kudufasha kumenya ijana ku ijana Lucia Ingabire wari yavanywe mu kigo cy'imfubyi cy'Isake mu cyahoze ari Prefecture ya Kibungo n'abasirikare b'Ababiligi.
Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, tuziheze, uraritswe buri munsi saa kumi.
Mukomeje kumva Ijwi ry'Amerika, ikiganiro muri Sanga, mu mwihariko wacyo Agasaro ka Buraga. Uyu ni umwanya w'abashakisha ababo, duhere kuri Mukarutabana Gertrude utuye mudugudu wa Kangondo ya kabiri, akagari ka Nyarutarama, umurenge wa Remera muri Kigali.
Mukandanga Tereza aba yaravukiye hari muri komini Masango, akarere ka Nyanza Majyepfo.
Mwatandukanye ryari? Mwatandukaniye he?
Yagiye muri 94 yahunganye n'abantu yari umwana muto. Ubwo ageze iyo ngiyo abo bahunganye baramuta, afonda ubuzima wenyine aza kumenya ubwenge, aza gutanga nimero zacu ahashyeri yazizana, tuza kujya tuvugana muri 2009. Ubwo nyuma nimero nza kuyibura, nawe ntiyongera kumpamagara, ubwo tuburana gutyo.
Ni ukuvuga ko kuva muri 2009 kugeza magingo aya ntabwo murongera kuvugana?
biturongera kuvugana.
Icyo gihe muvugana yari mu kihe gihugu cyangwa se mu kahe karere kishi?
Akarere nigeze akambira gusa yambwira ngo ari mu uwo mujyi wa Congo Brazzaville, ntabwo nari ndisimpaza. Ambwira ngo ntiwacururiza, ntabwo yansobanuriye ahantu yabaga hari.
Ariko yakubwiraga ko ari muri Congo Brazzaville. Hari Abanyarwanda benshi bumva ijwi ry'Amerika bari i Brazzaville, hari abashobora kuba bari mu murwa mukuru Brazzaville nyirizina, abandi bari izo za Pointe Noire, uwo nawo ni umujyi mukuru, abandi bashobora kuba bari ahitwa Buenza cyangwa se bari mu majyaruguru kuri ahitwa Likwara. Aho bari hose bumva ijwi ry'Amerika, nka musaza wawe niba kumva yakugeraho ate?
Musaza wawe rero watereka, wenda baye afite nimero yanjye akongera akamubaza tukongera tukavugana, kuko yambwiraga ko ashaka ku yashatse uburyo bwo kuza kugaruka mu Rwanda, ngo ariko yabibuze. Ubwo ndi kumva ukuntu yazashaka ukuntu yaza, wenda kubisunga hasi bakamuzana, mubwira ko azampanga hano i Kigali kuko mama wari yongeye mu majyepfo. Ubwo rero byaranye gutyo, turi mu nzira zo gushakisha ukuntu yaza, ariko ubwo baye akiriho ubu telefone zirahari twavugana akazaza.
Rwose telefone zawe nazikenera, tuzazimuha kugira ngo muvugane, kandi tuzagerageza kumushaka ahari aho muri Congo Brazzaville kugira ngo tubahuze, mushobore kongera kuganira kandi umufashe kumuhuza na nyina ndetse abasange mu Rwanda nk'uko abyifuza.
Nkuri mwamukunze kuko na mama we nawe aba mbaza ambwira ati wowe uri i Kigali nta kuntu nzavuga, ntabwo tuvugana kubera nta n'inomero yose ngifite, kubera kugenda umuntu ahindura amasimukadi nta nomero ngifite, ariko abaye akiyifite yampamagara.
Kandi ndagushimye cyane kongera kwizera ijwi ry'Amerika muri kino kiganiro Agasaro Kaburaga.
Abakozi mwana b'umugisha.
Agasaro Kaburaga.
Undi wifuza kumenya irengero ry'umuvandimwe we ni Mutesa Bernard, utuye mu murenge wa Nyarugenge, akagari ka Kinyange, umudugudu w'Ubumanzi mu mujyi wa Kigali.
Umwana ndangisha ni umwana mujikuru, umwana yitwa Diyonso, nkaba naramenye ko hari andi mazina bari baramuhaye yitwa Uwitije Karima Diyonso nyine. Umwana rero yabuze cyangwa se yajyanywe mu Butaliyane mu gihe abana bahungishwaga intambara bavanywe i Nyamata, hahunze hari ikigo cy'umupadiri witaga Geti. Yari Umutaliyane, yari afite ikigo cya Riolforna kigira imfubyi aho ngaho i Nyamata, niho babashije guhungishiriza abana, hanyuma mu gihe gitoya babatwara mu Butaliyane.
Uwo mwana Diyonso mupfaniki?
Uwo mwana ni mwishywa wanjye, kuko yari umwana wabyarwaga na mushiki wanjye nakurikiraga, yitwaga Mukayiranga Marie Chantal. Uwo Mukayiranga Marie Chantal yishwe yazize Jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kane.
Uyu mwana yaba ari mu bana bavanywe mu Rwanda ku itariki ya 13 z'ukwezi kwa kane 1994?
Ntabwo nagihagararaho neza kuko ntazi ibyiciro abana bavanywe mu Bugesera bajyanwa mu Butaliyani, ariko bibaye ari icyiciro kimwe yaba ari ayo matariki, bibaye ari ibyiciro bitandukanye. Ubu wenda hari ntabwo habamo gushidikanya, kuko ntabwo nzi mu by'ukuri amatariki abana bagendeho, cyane ko nanjye sinari mpari.
Kuva muri 1994 kugeza uyu munsi, wigeze ugerageza ubundi buryo bwo kugira ngo umugereho?
Uburyo nagiye ngerageza ni ugushakisha amakuru, nagiye nshakisha amakuru nifashishije bamwe mu bagize amahirwe yo kubona abana, ababashije kubonana nabo, ababashije kuvugana nabo, ndetse n'abo basura. Ubundi nanone nigeze kubaza amakuru y'abana bigeze kuvanwa mu Butaliyane ku busabe bwa Leta ngira ngo y'u Rwanda, bazanwa mu kigo bitaga Fred Nkunda cyabaga i Muhanga i Shyogwe, ariko ntabwo nigeze mbasha kubona trace mu by'ukuri yanyereka ko uwo mwana arimo. Kugeza na n'uyu munsi rero turacyashakisha, dutekereza ko hari amahirwe yo kuba yakiri mu Butaliyane niba kibarimo.
ntabwo wigeze ugerageza kumenya aho uwo mupadiri w'umutaliyani aherereye kugira ngo abe yagufasha kumenya aho Lyonso aherereye?
Hari igihe nigeze kuba nkorera Inyanza, aho ngaho hari umupadiri bibuka amazina ye twabashije kuganira nawe w'umutaliyani. Ndakumubaza amakuru y'umupadiri Mingestore nawe yari yarasuye umutaliyani, hanyuma ambwira ko uwo musaza padiri yashaje asa niba amaze gutakaza kontorore, nta bintu yibuka ntaki marerezoma. Nyuma yaho naje kumenya ko yitabye Imana mu bihe bya vuba. Urumva rero nta komunikasiyo nigeze ngirana n'uwo padiri ndetse ku buryo ari kubasha kumenya ngo abana bafitwe nande bari hehe.
Mutesa Bernard, ndagushimiye cyane kuba Uwizeye Agasaro Kaburaga ikiganiro muri Isanga ku Ijwi rya Amerika. Tuzagerageza kugufasha uko dushoboye. Dusoreze kuri Beatrice Mukamudodo wo mu mudugudu wa Kirwa, akagari ka Nyakabanda, naho ni muri Kigali.
Ni umwana wanjye.
Mwatandukanye ryari?
Twatandukanye 1994 twari dutuye Kibeho bita muri Nyaruguru. Yego rero twatandukanye Karama muri Butare niho twari twahungiye. Kero cyari duteye nyine nkajya nguseseka munsi y'intebe nagakuba mutera amabuye baza kutwinjirana, abantu baragwirana na Musakwa ndamubura. Twebwe dusohotse nyine baduhungishije abari basigaye, ubwo naho yatakaye, ariko nizera ko hariho, kuko mfite icyizere ni ukuri uzanshakishiriza.
Yari afite imyaka ingahe Fifi?
Muri 1997 n'igice. Yari mu kiwa kabiri primaire. Papa we yitaga Sandra Agangana Kereta, ariko we ntakiriho, yashaje vuba ariko. Hanyuma babaje indi imwe, hari uwitwa Vedasi Tamungara Karama, ari n'uwitwa Alfonse Nshimiye Umukiza, ariko ubwo yamenyaga Alfonse cyangwa Vedasita. Ari n'uwitwa Beata Byukusenge. Mukuru wundi wabo we yitwaga Rufusi na yaratashe ngiye muri icyo gihe. Ariko namenye ko atakiriho nyine.
None Fifi nibakiriho ubu yarakuze, ni ikihe kimenyetso yari ameze ate ku buryo n'uwaba yamubona yavuga ati uyu mwana bavuga hano ni uyu nguyu?
Ikimenyetso yari afite ni uko yari afite utwenge tw'inyinya. Ubundi nta bundi busembwa yari afite. Yari akiri umuntu nk'uko yaba angana sinange sinakumenya, ariko mubonye namubwiye.
Kuva icyo gihe mutandukanira Karama, hari abandi bantu mwari kumwe icyo gihe baharukokeye?
Hari abandi bagiye barokoka, ariko twari mu yindi komini numva baharukokeye. Ntabwo mbazi bagiye barokoka ariko baturumva ntibabonanye nawe nabo. Ariko mfite icyizere, numva nizeye ko ariho pe. Tekereza ko haba yenda hari ubaje gusaka intumbi, hakaba hari umunyamugiraneza wasanga katarahona, akaba akabwiye kari munsi y'iyo ntebe yenda kagahungana kakagumya kakagenda. Numva ari byo nizera ko atari, sinzi niba ari, ariko numva nkeka ko yaba ari mu bihugu byo hanze.
Kandi ko kubera ko yari akiri na mutoya, ashobora kuba atibuka neza aho akomoka kugira ngo ashobore kuhabwira uwo muntu waba waramubonye akamugirira neza.
Yari akiri muto, ashobora no kugenda akibagirwa, umva n'ibi bintu byari biriho, ashobora no guhungabana ntiyibuke. Ariko mu by'ukuri numva nizeye ko ariho pe, Imana nibijyamo. Kandi ifatanije namwe rwose abanyamakuru, ndumva nizeye ko uri umunyamakuru waho ngaho muri Amerika.
Tuzagerageza kugufasha uko dushoboye kugira ngo uyu mwana Fifi nyina w'umuntu Antonia ashobore kuboneka. Aka Gasaro Kaburaga tugashake tukabone.
Nagugize neza yose aguha umugisha.
Urakoze cyane, nawe umunsi mwiza.
Yego, ni ukuri namwe murakoze cyane, Imana ibagire neza.
Murakoze.
Yego mama.
Agasaro Kaburaga kabonetse.
Inkuru dusorejeho ni iy'ibyishimo. Bihezande Tadeyo washakishwaga na mushiki we Gertrude Mukankubana yabonetse niwe wa mbere ushakishijwe binyuze ku ijwi rya Amerika akaboneka mu gihe cy'amasaha 28 ari i Brazzaville muri Congo. Uyalo?
Allo?
Bihizande?
Ndi kukumba.
Uraho neza?
Turiho cyane.
Ni Twavenuste Nshimiyimana ndi umunyamakuru ku ijwi rya Amerika.
We?
Amakuru yawe?
Amakuru ni meza none ubwo ndi kukumba.
Nari nguhamagaye kubera ko mushiki wawe Jetruda Mukankubana yahamagaye ijwi rya Amerika yifuza ko twamufasha kugushaka tukamenya aho uherereye.
Ubu warahehe?
Ari mu Rwanda. Nagira ngo muguhe muvugane gatoya. Tegereza gato hanyuma muguhe muvugane. Oui, allô?
Aramutse.
Oui, waramutse madame Mukankuba na makuru.
Neza.
Ndi kumwe na musaza wawe Bihezande, nagira ngo na warakumva ari kuri telefone, nagira ngo niba Bihezande niba umwumva ni musuhuzanye.
Mukomere.
Allô.
Allô. Ndi kukumva.
Uraho kade.
Mukomere makuru yanyu.
Uraho, umeze ute? Nari ngukubumbuye, nari narakubuze rwose, ariko Imana yaduhuje, abavandimwe baraduhuje, Imana ishimwe.
Niki Imana ikora nyine?
Turaho na waraho, abandi baraho, twese turaho.
None uragana he?
Ubundi i Kigali nyine abandi nabaga twajyaga tuvugana, mba niho nyine. Uwo tuvuganye buriya nyine tuzatugumya tuvugane. Abavandimwe na barakoze rwose ni ukuri ndabashimye kuko ntabwo nari nzi ko twakoza kuvugana.
Nta kinanira Imana.
Atyo.
Ijwi ry'Amerika uru wa mbere, uru wa mbere, uri gitego.
Ndashimira cyane yishyirahamwe le Petite Main rifite icyicaro mu Bubiligi rifasha impunzi ziba mu nkambi ya Kintele muri Congo Brazzaville ryadufashije kugera kuri Bihezande. Ndashimira n'umuyobozi w'iyo nkambi n'umufasha we bakomeje gufasha Bihezande n'abandi bagira neza benshi bamubaye hafi kugeza ubu. Aha niho ikiganiro Agasaro Kaburaga umwihariko wa Murisanga kirangiriye. Mukomeze mutugezeho amakuru, dufatane urunana dushaka bo bana tumenye irengero ryabo. Agasaro Kaburaga dufashe tugashake kazaboneka. Mukomere mwari kumwe na Venuste Nshimiyimana ku ijwi rya Amerika.
Kwa sababu na zanyini wa harika tuwa tufasha mwa ni mago kani jesu ili mwa ni kumera meze leona ga mwini wazi taidere kwa mwini cha atikila kuna atikila kwa isaba gamu
harabandi waji ya waruko kariko tukare mwini kwa minu mbaba haruko chen harago mbazi baji ya waruko kariko waliko baturu mbani wabu na nyena wena haruko mfitikize ere mbani zeye kwa lupe echeleza kwa hawa ya ndahari kubaje gusaka impumbi hakaba umunyari kugira neza basaga kataraho na kabaka gureka ari munsi yo ntebe yenda kagahungana kakagumya kakagenda numva ari byo nizira ko atari sinzi niba ari ariko numva ngiye kako yabari mu bihugu byo hanze
asenze imana cyane kugera ku bishurire aho bakujyanye baza abantu bari baze situation yabera kigatagara babwira ko bakujyanye kuri pepezifique hamwe n'abandi bantu.
Il y a plein de choses qui se sont faites qui se séparent les gars. Par exemple, mes cousines.
Hari ibintu byinshi byakozwe bidakurikije amategeko. Urugero, nk'ababyarabanjye Aurore na Eleonore bahawe umubyeyi wari ukiri ingaragu wa mu Faransa. Kubera ko bigeze gushaka nuko twandikirana ndetse nashakaga no kujya kubasura, ariko ababyeyi banjye hano ntibabishakaga babiburizamo. Iyo banyandikiraga amabaruka barayajugunyaga. Uko biri kose bari mu Bufaransa byo ndabizi rwose.
Ça, je suis sûre et certaine.